studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim jwaratu bogi jande ga fandu hala mamadou samasegu jamnyali sakrabe tiribe premier ministre kiddo bubu 6 e 6e bien kan yimbe njoyom bobe haifabe jamba fawde illamu o mbien avocat en mabbe holliti fay hunde wala e talkidi be woytike don nako mbien be battibe bubu njom be uddako yimbe hisube e bonandaji ngadaadi cakkita yontere nde bunti le cercle douanza penni janta lamu o ndernobe bihi sikke wala yimbe nyahanobe kutko wodi ngoni be bomoje beda domun en jo enna jangnirde bomako e madrasa mbiyanna holliti metti mabbe mbiyan e fudde ko fuditingol jandeje hitande 2020 hitande 2021 bantina ko yo bangal majarande be ngadi beta ko yeso ministre jande di ngon sembe kabaruji aben hande kikide aljumaare dettileru janvier hitande 2021 bismillah sakrabe bangal kabaru jamba fewde e transition o mi avocat en bubu na chikiti so mbiben sare leedi malindi na wawani dun wattu mo be hayfe be hafida be mbiyanna jungu lamu ben horejo gouvernement kido ibeka andaka do woni e les journal l'etat hulti non no wide o mo hulandi yonki mako ben kambar dun o wadi o mo suudi mbiyan leedi ndi e on wattu goto o yibbe mbiyan mohammed yusuf bachili rasbach ngadi imadra yalla o mo yupite kedanna ko benen maryam koulibaly e do fajitango omar wegalu
marcel sekaldi gote avocat horeje ministre en kiddo leedi meden di bubu sise holiti wir seriya jati wono ko wala leedi malindi so ni tawnoma seriya no wodi bubu sise sarete maitre sekaldi holiti wir sartobe leedi malindi jati ngalangal do andal fa charo bubu sise wattu jono so seriya na wade be bi dum hani wade le nokku sediyawo kanko bubu sise wakkati ndemo landano le journal ngal be no dete le tan le ndedo yontero holiti do hulini yonki makko dum wadi somo suudi bubu sise o hayfi dama e yimbe le njeyo woɓɓe kasen wiide ɓe daari fa mbaylita laamu o le ɓeeɗo yimɓeele njewɓe o hayfidaaɓe laamiɗo peemi mali ana ley hen moɓnuddete vital robert diop e mamoudou kone e souleymane kansay kañe aggi boutal gollo nokku noddete asifo suudu humniɗo kabaru téléfoji e mohammed yusuf bacili ɓurɗo andtire de ras badje kaalo le radioji yimɓeele ras badje ɓe wakkande ɓe jiɗno journaliste en ɓe nde ɓe kollitiɗo ɓe gaɗano maajere mabɓe ñalawma hannden o ndeɗo maajere laamu o jaɓanayi ɗum hollitiwiɗo coronavirus woodi e leydi ndi
avocat francisque mbiyan bubu sise mbiyan woytike bangal e mbiyan client makko o bangal bonugol inde client makko o wihi dun fay hunde wala e talkidi ndenno mo noddiri jambi fewde e lamu leedi ndi kanko kanon holliti omo felliti mbiyan dum woni client makko ana felliti notade yimbe sere leedi mali soni sifa horgol mbiyan du labal huncinama hore kaddanam maître marcel sekaldi ko hanni mbiyan kanko woni avocat docteur bubu sise ko hanni elisabeth walet mohammed do fastango
le client nous a
client ami o men jamin jiamo jango mine e batoni tapo men jidi juge o e hore mudum min jati mi yidi e makko labe didi kikide kenya kanye beta ko o kam yida e procureur de la republique dum leydi nda ke wodi hakimo be leydi fu kabe yalla ana hebe sharia gollere nenno ko be anni wadde dun hakilo ame yadata e sharia wala fu ko way hayfede o hokkan hore makko sharia sini tawi sharia ana golleranno no haniri ka wattu joni o men ndoman tafon sini kabaruji di mbaylteke demi dabere wonde sini lamun ko be humni be sariya mali donki daranade kabar mudun min buli toto suudu sariya mawdu woni cour justice cdao yalla an hum tanado hore mi cintindo wiide be ngadi dum labe kewde
plusieurs reprises
sakra mbawbe tuto haklaaj mon do mbiyan kabaruji amen bangal be amen mbiyan dum woni facebook e do twitter nelaɓe fedde cdao mbiyan ɓe ardi goodlock jonathan waran leydi mali ñalaɗe altinere sappo e goho e talatare sappo e ɗiɗi lewru janvier hitande 2021 e wi keƴaɗo fedde nde ley leydi ndi fanda garalngal mabɓe yo haybude golleji transition banggal yilaji kanakoɓe leyɗe fedde nde jafo ɗon ndennoɓe jidande e président bandaw e jokko makko assimi goyta e kañe hoorejo cnt kañe dun premier ministre moctar wan ɓe jidande ɗum e yimɓe mawɓe woɓɓe fo hande le kabaruji ɗi mbiyan to ley retour le cercle ñafunke wultama wiide jon en kaɓorɗe ɓe anditaka massimbini gendarme en ɗiɗo ɓen wakkati salifana hannde sere batoir nokku o ɓe jaadi ɗum e kaɓaɗo ɓeɗo gendarme en horgol uditama yalla mbiyan ana ande koɗu ko ɓen hoɓe golli kaɗo bonanda e ley communiqué mbiyan dow facebook ko mbiyan ministre solasaɓe leydi mali wultama wiide imadara mo barkan e fama gaɗi laatike sababu massimbinde terroriste en capantato hakkunde douanza e ombori mbiyan le wuddu leydi ndi ka non ko kay indaka ka yimbe tunbe hulti wi de sikke wala kay ben yimbe le jahanobe kudugoji gati woni be bombore weda dum en katanna bangal mudun ko bura mamadou sidibe harni umar waygalu
sikki ni mabbe bani se do wonde den tan non ay nan mi do wonde do ko mi on hin ci hoora sikki de berde wadde haji de berde wadde fu wayni kono lehdi ni fu hun yo kandum ko ummaade sukkuri ni ay de cholla kan falti non den daru taw mi na jinde de ram bar mu ni e may di non ci ko min gondi batu banga min gon kurtu mi wadde re ko tawak da kurtu no ladde fu wala le wuro fa inde sama ko ho di inde sama ko wadi kurtu mi noddi jama jama wadi wala wala ci na ti faade himbe be himbe tiyude ledde banne ciidi do ciidi seeda joodi le faade do rewbe wonde worbe gondo be faade himbe barmuno be leen ala himbe jeeno dappo jeeno woni heddi
ele kabaruji men kabaruji jabaaji ton hultama wiide famdi fufu yimbe njoyom barmube le dido bonandaji diwoji di na mjonna na nuku ciudi dogotoro siware kany duanza ka non ardibe mbern dido nukuji di jabal fi lam ben nota di lamdi di mi ngadi bangal mudu ben bang goddo dun ben medecin sans frontiere dum woni msf e le communique nyande alal barende huliti wiide nangundi sawrude njetto e barmube le ben suru dogotoro duanza nenno be hul duanza kany ben tuudi dogotoro duanza non jati donno be gondi sawdbe ka fu yo bonandaji jabe kanyo dunno bombore boni ko taket jafodo yo bonan jafodo sakrabe non yo bonandaji jabe kanyo do bomboje ngoni do terde man denno sikki wala kay yo barumbe dido bonandaji dino fahande le kabaruji di mbiyan ando wiide mbiyan kanko guldo amen hamadou nyaali buli journaliste radio dande to duanza tun ngina majjido gila nyande noga jagam li tam fahande yita kan denno o wattumo iwi bamako ko yahanon motti fahande le kabaruji di ben janginobe le jande lekoluji privé e kanyam medersa ngadi majere jonde nuku goto beta ko yeso ministere jande leedindi e wi syndicat mabbe ben faabaji dawraka ben faabaji fube ngannaka e odo wattu udugullo jangnire de denno e ben dadar lam ko be utta mbiyan lekoluji di e wattuji hoti holitari di abdoulaye fotigi berté woni secrétaire général odo syndicat keddana ko hanni kuma finkeita e do fostan ousmane nyalbouli
anciens du privé souffle
jenginobe le tudi lekol ingala e wilam anatampi do fasane le bisapo joni joddi fu me ngala wala fu ko min babira jiwde e lam o kanya jobben tudi lekol men janginta di metti yonki amé ko secrétaire général kanya chef de cabinet mbi min bawa uddindi tudi lekol don sabi uddingol e uddigol tudi lekol wana e mabbe yorata kambe hedde mabbe e tiwti tudi lekol di uddite e donko non conseil des ministres woni jabbay wala fu ko mbay wadde kambe ka bamini mi adi noga joy lewrundu suka leydi men di puttan yaade l'école haa min jotta min jiawa sini fedde amen janginobe le tuu l'école di ngala wi laamu beltaaki dounde dabere min ngada imadraaji goddi sabi min baawa hiddraade ni
ñade aljumaara jetti le rue janvier ngann hibbini de ben balle temedere e jeegom ko gilla ko transition o fuddi golle won kanko president bandaw o wadde joni den no mistan wiide transition o na hani wadde lebbi sappo e jetti e le ben pour le dido lebbi tati andeji di kay jogobe gollobe sentibe holti wiide wonko huncana hore ka non ardibe ben fadi yerde holti wiide ben wala fuf ko golla kambe kay wala ko be jihi tafun bongal mudun ben yotrama den grand dialogue wadno mimno hala mudun kanko mbiyan fatu jagn wonko hebani en keddanno ko fajitango umar waygol kan sita sidibe
lebbi tati ko laamu hakkundejo fuddi leedi meden di hono fu dum worri kanko numu saro o jabi ki dum leyi yewtara amende mi noddata grand dialogue
les grandes questions
torraji wondi le leedi ni wawa mudde lebbi tati yaade le lebbi jeegon lafi deejal won nga hande nga ni wala battan laamu hakkunde rewum kambe be wawa hadde dum mede wolito e laamu hakkunde rejo tinna wada imadraaji yalla nyaamugo kalsi leedi an accete laamu koobe so den darnaaka natton tampiriji
d'être fixé.
Mamadou Diko ngondo le fedde no deten IRD de holiti wiide wala fuko yubbi e golleji mabbe di le majjondu yuko be gonde gollede ko jottinta hakkille.
La transition par essence.
Jama on mili non lam hakkuni radio naton lam forbaajo non gaano tawira ka non kasin. Le lebbi tati jama ana hana antre hakkileji me non antana non lam on yeyirra. Gaale lebbi tati jabbidi mi yi laawo lobbo fungo lam hakkunde rewu jokki ko heewata hakkile malin koobe.
Sinon que puisse rassurer les maliens.
Kanko Ali Tunkara jengino jende do dour o holli TV de won tobbe njubbide do hen ka dum e tayde fu so lamu ana golla golle mudan hani ko tawe jamar de fu tawe le hen
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe.
sagrabe so ngari ka ben kabaruji le raison ngai di mbiyan to kay to holta wiide na do goto men to mudun yitama le jamma kam warano duubi chapande nay denno yulike le jamma ko wiata fleuve senegal to kay bankasin denno kambe gollobe protection civile lati sababu yaltinde mbiyan tewmako le ndiyam dam to koroto no yimbe jaddo en ka bodde bandita ka samoy do mbiyan bun nyande alkamsare jeddi lewru janvier samoy do wuro saguru le commune copro pen denno be jaddi yebe wi yimbe ton be denno be do jon en ka bodde jaddi dabaji kanyo mutuji tati ka fa goto yonke mun hedda fi antim nan kabawri di to mbiyan gawutun do fulta wiide jangnobe chapande new en joddon premier cycle kanye kap dum mbiyan kap gawo do woni mbiyan don jangnire lambu gawutun no mbiyan na gudni e famu e jande gilla kenyan jebe lewru den janvier e do golleji mabbe di no golleji mabbe di njaratan denno dum wada ma to l'école Chonville le dende chateau gawutun e mbiyan ngal do kawtal wadam balde joy e mo jawdi modum no itti kambe ONG ENRC dun timin takabaruji amen den no hultino tan mbaw sare fufum fitade bangal bembal amen 3w.80.org madun no don viamo 37321 do sede yewtere men magazine